Tuzina don't care. Akazina kape, I don't care.
Zivoga.
Tuzina don't care. We don't care, we don't mind. Kora ya mobutu. Endo ya saseko. 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 Nina kasente kasente sti. Nyambara nyambara sti. Nchikuba nchikube sti. Mukampara kampara sti. Kati chifesi chifesi sti. Yangu mpora mpore sti. Ambada mbada sti. Ndi kubiti bites. Nyenya chinsuti chinsuti. Nyenya mkatrone chinsuti. Bwetuti bwetuti. Nyenya mkisiti wesu. Mkore ya mbutu. Endo ya saseko. Mkore ya mbutu. Endo ya saseko. Kura ya mbutu. Endo ya saseko. Kura ya mbutu. Endo ya saseko. Bamsakata, bamsakata, bamsakata kiboko nazimatira. Bamnafuya, bamnafuya, bamnafuya January bamnafuya.
This is not a barrio. We came to eat our money. DJ add some stereo. I need to show my dance, yo. Atwoki, atwoki. Come with dance this beat. Amoti, now a kiki. Join this saka, I think.
Kura ya mbutu. Endo ya saseko. Kura ya mbutu. Endo ya saseko. Kura ya mbutu. Endo ya saseko. Kura ya mbutu. Endo ya saseko.
This song is a banger. A ringer sinuziwa nchekecha. This song is a banger. A singer sinuziba msakata. Yar kompar.
Zivoga.